Luka umutwe wa 24. Kare mu museke ku cyumweru ariwo munsi wa mbere babagore bajya kumva bajyanye ya mavuta humura neza bateguye. Basanga ibuye ryari rikinze imva rihirikiwe hirya. Binjiramo ariko ntibasangamo umurambo wa nyagasani Yezu. Ngo babibone batyo bagwa mu kantu. Ako kanya abagabo babiri bambaye imyenda irabagirana barababonekera. Abagore bagira ubwoba bwinshi bubika amaso bareba hasi, ariko abo bagabo barababwira bati,
ni kuki mushakira umuntu muzima mu bapfuye? Ari hano yazutse. Mwibuke ibyo yababwiye akiri muri Galileya agira ati, umwana w'umuntu agomba kugabizwa abagizi ba nabi akabambwa ku musaraba maze ku munsi wa gatatu akazuka.
Nibwo bibutse ibyo Yezu yari yaravuze, bava kumva barataha. Ibyabaye byose babimenyesha abigishwa 11 n'abandi bose. Ababibwiye intumwa za Yezu naba Maria w'i Magadara na Yohana na Maria nyina wa Yakobo n'abandi bagore bagenzi babo. Ariko intumwa zumva ko ibyo abo bagore bazibwiye ari uburondogozi ntizabyemera. Nyamara Petero we arahaguruka ariruka ajya kumva, maze arunama ngo aroremo, ntiyagira ikindi abona uretse imyenda yari yazingiwemo umurambo yonyine. Hanyuma asubira imuhira atangarira ibyabaye. Nanone kuri uwo munsi babiri mu bigishwa ba Yezu bajyaga ku murenge witwa Mawusi, kuva i Yeruzalemu kugerayo hari nka kilometero 11. Bagenda baganira ku byabaye muri iyo minsi. Bakivugana babyibazaho, Yezu ubwo arabegera ajyana nabo. Baramureba ariko baba nk'impumyi ntibamumenya. Yezu arababaza ati,
mbese muragenda muganira ku byerekeye iki?
Nuko bahagarara bijimye, umwe muri bo witwaga Kleyopa aramubaza ati,
ni wowe wenyine i Yeruzalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi?
Arababaza ati,
ni biki se byahabaye?
Bati,
ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti, uwo muntu yari umuhanuzi ufite ububasha mu byo yakoraga no mu byo yavugaga, ku buryo Imana yamwemeraga n'abantu bose bakamwemera. Twavuganaga n'ukuntu abakuru bo mu batambyi n'abayobozi bacu batanze uwo muntu ngo acirwe urwo gupfa maze bakamubamba ku musaraba. Twiringiraga ko ari we uzavana Abisirayeli mu bubi. Uretse n'ibyo, dore uyu ni umunsi wa gatatu ibyo bibaye.
Icyakora abagore bamwe bo muri twe badutangaje ngo bazindukiye kumva ntibabona umurambo we. Hanyuma baza batubwira ko abamarayika bababonekeye bakabamenyesha ko ari muzima. Ndetse bamwe muri twe bagiye kumva basanga ibintu bimeze uko abo bagore bari babivuze, ariko we ntibamubona.
Yezu ahera karababwira ati,
mwa bapfumwe mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze byose? None se ntibyari ngombwa ko Kristo ababazwa ku kageni agapfa ngo abone guhabwa ikuzo rimugenewe?
Nuko ahera ku bitabo bya Musa no ku by'abahanuzi bose abasobanurira ibimwerekeyeho akoresheje ibyanditswe byose. Bageze hafi y'umurenge abo babiri bajyagaho, Yezu asa n'ushaka gukomeza urugendo, ariko baramwinginga bati,
reka tugumane, dore umunsi ucikiwe ndetse burije.
Nuko arinjira ngo ararane nabo. Bageze ku meza, Yezu afata umugati ashimira Imana arawumanyura arawubaha. Ako kanya bamera nk'abahumutse baramumenya, ariko barebye baramubura. Basigara bavugana bati,
mbese imitima yacu ntiyarikeye igihe yatuvugishaga turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe?
Ako kanya barahaguruka basubira i Yeruzalemu, bahasanga ba bandi 11 bateranye hamwe na bagenzi babo bandi. Bumva bavuga bati,
ni ukuri nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni Petero.
Nuko nabo babatekerereza ibyababayeho mu nzira n'uburyo bamenye nyagasani igihe yamanyuraga umugati. Bakivuga ibyo babona Yezu ahagaze hagati yabo arababwira ati,
nimugire amahoro.
Barakangarana bashya ubwoba bakeka ko babonye umuzimu, ariko arababwira ati,
ikibakuye umutima ni iki kandi kuki mushidikanya ibyo mureba? Nimwitegereze ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, dore ni jyewe rwose. Nimunkoreho murebe neza, umuzimu ntagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mumbonana.
Avuze atyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Nuko bagitangara kandi bagishidikanya kubera ibineza neza, arababaza ati,
mbese ntacyo kurya mufite hano?
Bamuhereza igisate cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Nyuma arababwira ati,
ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, ko n'ibyanditswe kuri ibyo bigomba gushika byose ni ukuvuga ibyo mu mategeko ya Musa n'ibyanditswe n'abahanuzi no muri Zaburi.
Nuko arabajijura kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe, arababwira ati:
uko niko byanditswe ko Kristo agomba kubazwa akanapfa, ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye. Byanditswe kandi ko Yerusalemu abantu mu mahanga yose bagomba gutangarizwa mu izina rye ibyo kwihana kugira ngo babarirwe ibyaha. Nimwe bagabo bo kubihamya, kandi nzaboherereza uwo Data yasezeranye. None rero mugume mu mujyi mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru.
Nuko asohokana n'abigishwa be bagera hafi y'i Betaniya, maze arambura amaboko abaha umugisha. Igihe akibaha umugisha, atandukana nabo ajyanwa mu ijuru. Abigishwa baramuramya maze basubira i Yerusalemu bishimye cyane, bagahora mu rugo rw'ingoro y'Imana bayisingiza.